Yen shangwe, en shangwe, ye. Yen. Mozuhile chwaniko. Kacheno ki la vutanu. Yen. Kacheno ki la vutanu. Kimi zuzu ye mashumi amaveli yeselo vehile kwa hola ya vuri shumingwe. Miyami amhela kina mana risaya la teaka nikaiko mlutere zanga shangwe. Klavtano. Yeni. Kachana kakususa ni hani zuha. Mamu humpulo waka. Ma, hani sifi kapa kina ni nosi. Kapa vava ngwini vona tavae ki tavae za halanga kubona. Kuli kakususa ni alam hai lidafani hamu zuha. Kuna nipea mamu ikutwela inge. Inge kuli msabata kuzwela pili ni vuloko msabata kulovala. Kona kuli makala ku kulakaza kuli mafelo wa viki akone kufita. Kona kuli kacheno kakusasani hani zuha ni konle kuzuha. Mine ni pale wa kuzuha hai nyani ni inzi mwari kubo. Mwendo kufitire mizuzu ye milalu ya ni kona nitopu ndo kamari kubo. Se ni ipelela kuli. Kacheno hani kayo chaisa. Nitoi na mari kubo mo. Konji la sunda, kona nikazwa. Mwandu moha nikaya kwa msevezi la sunda. Nivatakuina mwandu mafelo aviki ye. Kupumulisa fela muviri, nikukona kwi teleza. Sina hani vile sikuli mafelo aviki ye fedine na sika nizama ya hande. Viki ye fedine nikulire luli. Nenisika kona kuikola mafelo aviki yaka. Viki ye, mafelo aviki ye. I am definitely looking forward. Kama nitiludi, I am definitely looking forward. Yeni. Kona kuli luka swala vo mnyoi, kuli utuwa mbola hainyani kwa maza mzeko wa stupu savo lungu. Yensha. Sina hane nivulezi kuli nika mifanga, nika mitseza anga kuli zeza halakiri kama nye. Kona kuli luka baswala. Lukona kuto utuwa kuli zesu elikuye za halamana kuni ya chole kiri kama nizani kapakizi fi. Mika samlaho luka totalima kwa makande kuli kuye za halanyi ma makande aluna. Musike maya kwa hule ki program ya aluna shangwe molutonanga hamoho eni. Naziva kuli mutele lize ni haike hamo lize hanzivu li hamsalizi kingi. Mwende nikale kuna uholi sanga ma chocolate. kuli hamuli zize maikwine la chocolate. Mwende nikale kudoe zanga chualo. Mwende mkakala kuna uholi zanga halu zivi. Kono kubona hala kuli kutokwa hala kuvani strategy. Akuli minavava Teresa mkuna uholi zanga. Yeni, suhulu mamle nengimo. Mkuna uholi zanga. Nsingi kuteleza fera. Kuzisavatiri. Not nice at all. Kona huli luka potela misika hainyani. Luswale vominyo imi luka tozwe la pirishangwe.
Want to know about Namibia's latest business and economic news? Then look no further than the Villager newspaper. The Villager is an e-paper that is published every Monday, Wednesday, and Friday for free, directly to your phone or computer. To become a subscriber, simply send a WhatsApp message with your number and email address to 081-200-4144. Be sure to save the phone number as a contact. The Villager, wherever you are.
No matter where you are, if you have a mobile device, you can tune into Namibia's number one talk radio station by downloading the Eagle FM app on the Google Play Store or on the Apple App Store. Download the Eagle FM app to tune into live Eagle FM programming or to listen to podcasts of previous broadcasts. Eagle FM, Namibia's number one talk radio station.
In Shangwe, ki Namibia's number one talk radio station. In Shangwe. Kona kulimana kone ya chali selva nivo minyoi lukone kuwa zusa hamo cholo ni kuwa mhela. Fa program ya una ya kachenu, muzuhile chwa nikovo umrikani.
Muzuhile hande, luwa mwere batire za fela, omya mwela, kachenu la...
Lavutanu.
Lavutanu. Shangwe. Alors, voilà, Koli, Mazajaza, merci. Mais la vraie, la vidéo, je ne sais pas, je ne sais pas. Koli, va, je ne sais pas, je m'excuse, Koli, qui genouari, alors, n'a pas de chérie. Et qui au gars,
I am really looking forward. Kwa mafelo a Vicky. Vicky efelire neni kulire mina. Ha?
Eni.
This
is why you are recovering.
Mafelo a Vicky efelire naskani zama ya handeza niti. Kwa nakuli, I am really looking forward kwa mafelo a Vicky.
Okay.
Eni.
Ah, vatili kwa na hande.
Ah, muluka ndekele kweza hala nko. Kwa vali kanivamina.
Tamago ngwe. Mwaza kuli, the most interesting issue kikuli. The more it delays, the more suspicious people will become. Anyway, this past week, nino kwa zikuli. Avuri tawe ikazwa kuna swala ingeza na pisi. Nika mifas scenario ya, I think mastoria ni kwa sasa kama aji bakare, kapa? Ana kodi, you know, na wata bobesta, Pasero, sevi drama wata, watu sana na makontali, sasa na cheka manto kodi, okay, what are those stories that shock everyone? Kodi, you thought that this person is is dead, only to discover, oh. Minavali, vendo os outros daquela street.
Ah, que bom.
Mas é para isso que eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Oh. Eu refiro. Quando, I think, natava, yeni catástrofe. Ficou-lhe. Raiva. Por isso, esta longa. Nivana, vá boa. Ni família, vá boa. Ni vale, vá boa, vá boa. Eh? Até eu lhe rumo, então. Nani loko li mtu, lo presidente wadanga ni mafe mei memba za wangata. Nekomu wako li, ye familia wolo ungu ina nane watu. Api wangata kiwa tali hea. We don't hear anyone from the men's side. Nava vale vana vemu, like, mtu, vemu wadanga makoti maani. Yare umu kimuna tafila. Nende ala gentleman anjeka pa kimuana wolo. Hakuna yomu hulu, muna ya wana kuyeme la femi. Wadanga kuli mafe mei. Tafizo. Last week, then there is going to emphasize Tavae. And let me emphasize it again. Tavae Volungwe, from the first incident, Kwafanekare Fosa. Kakuli, have a female. Normally, what do we do in our culture? Kimanyana, some of Neke Pav, Seva Lovanga Mulawa Protocol, Kuli. Yomu Hulwa Femi, Kerana Nansanga, I would tell you from Mahai. Kapuma community, especially a public figure. Hika mwonero na mwonero ili, okay. Nivulewe chwa. Nere madawo size, iliku labo hageto. Nere mwonika kapa, nere mwa na abona ya, nika pigi mwane, kaa selama labo hage. Kima yana na uzeri kwa.
Nere mwanangolo.
Yes. That's the procedure. Nere madawo size, iliku labo tate sebu, kibo mwane. Eh?
Mwanangolo.
The former minister kapa chwa. Tapas y vale, muy vago, pero saliva, la babona, yo mañana es cuanto, yo en toya es cuanto fue en tu cuarto. Estas van, anyway, those were monas. Very much handle the cargo to my. They are senior people, the military, senior government officials. Go and make a handle the cargo. So they have all long from the first start. Former president, what team? Yeah, instead in Toyo, ki sitting president. You announce you are Kimuan. Happy Mana is Mutari. Like, yeah, until I announce. Mabon, already you could sense where something is not right. Then he and then the car is suspicious. The matter of fishing is a lot already, they were already high. Because remember, there was a time that he was not seen anyway. He was not, finding him in Mozambique, at least we could see him. He used to attend the Manto, Marali's Nikamayo. But there was a period that he just disappeared from the scene. People started being suspicious. Where is this gentleman? What can I have for a president? When I found probably, I don't want to cast aspersions on what current former president is out. But what I want to tell you, what for Hamba is my president? Because at least we are able, here and then, we don't hear anything. People become suspicious.
Mm.
What happened? That person, you know, Jonah holds public office. People deserve to know the whereabouts. Now, how do you do that? But it's not going to be a good president, never for a high. Never cause of this. People are just focusing on burying the person, like the person. Cause of death up to now. How do we never death to get your up? It's in public, you know, who was doing for the negative other time. Woman, procedure here. Mina, just because you are sick. Eh? Okay, but you know my other citizens, actually. But someone, a public figure, Let me just bring back, you catch a controversy, but this is a fact. It's political in, like in nature. But luckily, before I had, there are people who are still questioning how did it come about? Yes, I don't know what's happening. Going into the hospital doesn't mean straightforward, it's automatically, you must patrol, then you must die. No. Kunani, but the public wanted to know what really happened. So that's how it is. Maybe, why are people questioning healthy about president? That's our president. So even the health, even before even he went to the hospital, there was that thing. The political side, they were denying it. But fact, after what, no, Mawe, the government, we don't have anything like that. Maybe not knowing could now I can assist you. I can offer you, you go to better hospitals somewhere outside the country. But me now, if you tell me, I'm okay. I don't need your help. I can survive. I can do it on my own. Pride sometimes you gonna have a Sorry. Because from the start, my protocols are broken. From the announcement, it was not announced by the president, it was announced by the daughter. That cannot happen in an African setup. Any senior figure, that will be for, God forbid,
abomination.
Abomination of the highest order. So look at that. Hierarchy, all of us, when you look at the family setup, education, people must learn this. in the family setup, kuna na watu wasina kwa decide lita. No matter how much money you have, wazo kuli vana wako mili hei. Nega yusufu msawa na is questionable. Kuna sometimes, likazi sometimes uruwa chinja kama rogi. Kuna mula kuli kaza za mulu ungu ziza para leka cheno. It's like a case. Because, no matter how rich or how educated you are, when it comes to my family matters, there is a hierarchy that you must follow. Tavai is naku mto, even tuto kumangi ne mai. Kuna neri kaze mwile za kuri. Mina za sari, please, awa mto. Mina, o maluna, awa sisters, awa mother. Sometimes you need to take a back seat. Let the men lead. Kaze lidingwe kivana, you find kuri zae za to. People will work on common sense. They will work on rationality. Eh? So, Vasari, but what I call you, my puto amina, my emotions, when I lead. Vana, they work on facts. Eh? Vasevela Ninto, you know, they apply their minds, not their hearts. That's the difference. Sometimes, minamasari, you must accept, yes, it was a 50-50. Korokuna ni kazemu, when it comes, kuna nama crisis, ama, ato, fakuli. As a lady, you must take a back seat, no matter how rich you are, or how old you are. Zemu ni kazi, yelo vana kuli, vajiza maise. Kuna, lesson yenu kuna kuituta, fama drama, chano ya kuolungu. Wazokuli, in the political space, people are taking advantage of that. Because the Ramova too, they are getting a revenue out of it. Ramova too, they are going to benefit. Kono, in another way, it shows already, honey, Lazori, Madame Bia, we are going towards the future of the female. Kono, female Riona, ite in Kono, there are certain things there to Havana. Now, we have her excellence, with great respect. There will be incidences, first gentleman. By the hand of my situation, there are certain things there, I can guarantee you this. Right now. But I'm telling you, no, this thing is too much for me. What first gentleman, he'll step in at some point. Because remember, the vice president is a lady also. Korakuli. Kuna ni masituation za mama ya za kuli. You need a hierarchy. Yeto kwa mto vana kuli by the step up. And that is what we are missing from the Lungu drama. Kwa family kwa. Hakuna muna like Yeruvonia is a step up. We know this is a family matter. This is not a political matter.
Maende hakuna vana maluvasi wa volungu.
No, there is no way, Nina. Mutu upepa hane. Mane unapano kuna wako upepa ha 8. Nina upepa ha 8. Haluka kupanya nama giretu girendi zito wa mina. Muna ni kubanda tamina. Wanda tamina vapepe ni kwa ni kwa. Mane kwa mavei. Kwa mane. Kwa mamina kwa ni muna ni mane kwa mavei ya mane. Haluka isakuli. First generation. Second generation, third generation. Mutu pepo hangata. There is no way. I'm going to go back with you. Family level wrong. I know when the mobile paper or Ndakawana Mawana, Nivana Vachembele, Nivana Tile Drama, Nyanto, Yamakot. When the most facility of Vave, Tonero Vave, Vare Vachembele, Vachembele, Mandivan North. Yes, we understand from a nuclear point of view. Kono, maybe they are somewhere else deep in the villages. But I can guarantee you, there is no way Mujara Kusiyara Hakuri to prepare. Okay, I'm going to have a sari. I'm going to have a sari. Mafemi. Kimu kwa kule wana anto winune kiwaruna lavanja. Tavaya anto. I'm not against with Tasira Lungu. Tasira Lungu she's quite a good character. In another way, I'm feeling she is leading the family in a wrong in the wrong direction. One is manana. Two, nukana ni masharing. You must respect the elders of the family. Ye nana sna kwa chief mwana. Kame mwana kami muti yomu. She was not even supposed to be involved in these things. Never ever Esther Lungu. As a widow. That's, I think these things are happening for the first time, especially if you are fighting for the body in another country. It's very, very, okay, never mind legal. But then come Zambia, come on in presidency return. But never area of Kaunda, look at the case for the KK. They were not fighting, you know, about Mega Malawi, about Mega Zimbabwe, about Mega Kwanamibia, since when I need, from the port, go on, like how we do. Never scat here, I don't know about Mega Kwan. They were fighting, about Mega Kaima Zambia. Come over, I agree when the Kanye is coming in Sakuri, Wolongo, Matako, Megagrama, and Kutubazaka, Kapachi Fema, Kapako, Vizaj, and Koka Family, I want to go. When the phone calls, Pista, I know, maybe, you know, Kodari. But never trouble, you cannot fight the public. And you cannot fight the government. Never caught the answer, West Africa. They're just doing it. Because we know, about the democracy. But in this case, this was not even supposed to be a fight in the court. Yet a diplomatic issue between the president, Voramaposa and OHH. They were just, okay, then you have to go now, dictator, Kono. Sometimes, how would another coach, Nakapario? I think it might just go Kwanto, Nakoma president. Because you cannot fight another Anto. Imagine now, I'm looking at a possibility. Imagine a possibility of holding. Court is that size, you know, how long will take a man for a mother. Now, what will happen? What is this? Okay, no, in my own, I can take a quarrel because you are disregarding our government. My one. Now, what happened? Because of one family. Happy family, you, yes, 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 a whole sovereign state just because of two or three people or seven people are iconario. What have a second over public interest, And so I think you have been following the EA Namco. Where number number is put it's in the public interest. Papa? Public interest is to override personal interest. Whatever time you know, Bona, they want to be out. How would the public highlight to be out? Don't tell ever be out. Negative mix, Harika, but I'm just giving you a scenario. Public, public court of opinion, I is matter, but it, sometimes it matters. In the pay along with it, really matters because this is a national issue.
Kereva Zusa, lawyer of honor.
Yama lawyer affair. Yama lawyer, let me just explain. Number one, you see, what they discovered? He was part of also Maopla Land Conference and Lagina Tenemawindo. He was part of that also, Ngai Tobi. So, Kimukwa Kuri, Vagon Kuri, KCA, Lua Kiere Hafa. So let's get someone, because one, you see, Ntoki strategy, what they are doing, Kikuri, they know, the reason why they brought in a new lawyer, Kikuri, that's how even the judges accepted Kikuri Tavai moving until Monday. And the Monday, again, if there will be no, how could Hakuna have any solution? It can still be at the end because this, remember, this is Ntoki lead counsel, like advocate here in Jomon Chahate. But he'll ask for more time. Which works in the favor, yeah, family of all room. The more the derailments go on, the more value family, okay, they are winning against the state. kakuli ikafu ya rizongu nifanto na ulikambe ifeli yeka kienu ya mbadi taidi ya vani hakusi na mwaka na kwezi so far they are just bringing in new tactics ya kuli no baka wala kwe no since ke loa yomuncha you know we need even to never judgment ya baka wala kwe no far they una ni loa ya usidi so far utile usidi yo loa so he's just looking at the case now so lukare sinja wazilamu to mula wala mwose
kuna ni wabali za msore chono
ok
Ensha. Ensha mzuri chwani.
Mzuri chwani kafua.
Ahande.
Ensha.
Ensha, vami nyo ndivona vaten fam hala wa mumu.
Eh, vami nyo.
Ensha va lo valume.
Vonje ndema.
Eh, nisha nivona lo valume.
Sangwe.
Ensha.
Ensha, lusari kwa mbola nipo minyoi kwa mamizeko ya stupsa volungu mina. Kele kuzuha maumbunu akuli mwende vadala vahava sika ashwa ndati.
Luavoni maumbunu hao.
Mwavoni?
Luavoni maumbunu hao.
Nipo minyoi.
Haluzivikuli tavayo kama anetikimono na cholo kapacholeo ni matoe bwona ki nese stupu nimu nese nese ni utoguli batu wa nese asuna nese spike stupu sari kuda askute mwana ya havo wawe buruki wawashe mbaruna fene ni matoe utwa lusiki nge babu ya kuli mwendi hea babaka wawe buruki wa wana chua HH basike wawe wakateni waske baba kateni kuli bave buhulaba kwa ubuluka
chwale puzo fake ya kuli kukona kufachwa ni state funeral vo HH kwa vasio kakuli vo HH kivona vo commander in chief
vona seba ngera fata vayale kuti kito yano wana seba ngera fato yano kuti neva salu mererani kitu wakano wakuto lata kwenye mputa kamo vonda valuba seba liba lakuli mwendi volet kuna ni mafosa ene vayezize chwale vona vavali teni fateni kareni mwendi neva vataku lukisa isuma yuona chwale vonda valuba sikona fava vale rapo kuti wakona kula kachwa ni mtu saashwile hena saapira ni wasinana kwa niena
kore siza kufuluka hasinana kwa nikula atamutu kapa kusala atamutu
ii wana kisitoyo sisi tunakubwana vwana mwana kisitoyo
wanje njema
nisha
katizo mwagulira ngachwa
cha
hawako ni mtu ya timezi
yes
omu zivera chwani
yes
ni kuna kuna nisikoloji kapana mpapande mutio kapana na hizi chwa ni kapana na hizi chwa best thing kikuli mwa vuluka number one then after kuna nakaa viza kuli ok ya nana ni issue ni mutio ni mutu wana kere miopeza kukuluka kwa actually mani they mto kwa misho wemi mwailanga public vale baba kwa mafamilies private ata private you know mtu wami na yani before inga skati menakari na luna ni contract inye na ituwa na nituwa na na nivoma nari na luna neka business kena uyeza nituwa na nituwa ma argument au ata after kose muzeka ni estate kona anto mtu wana yu vila wali estate law what ena kapitima properties ena mkopanezi ni mtu yu ya timezi kataki unani ishu ni ena zeo daha ese mtu yari hasa asa ezizo nyo tukuli usai zi mwafuriti mwani kona vato esu masaku vata kisha tukuli
mwende hava sika atimera vato vava apira
yakuli 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 apati esta lungu ni loya ni family loya wakwana kizi wangi wata vata ebe nona vawa wakano oze na mungusu hakuna yomu la yasa kila wana sikupuseo Never this ticket yo, but I know where I'm going to go. Hakuna yazi wakuli, fantastic ticket for me was using because of this kama. And then mwana wakuli ni nito, kuna nitawe ya siri ya li, yama sana olivara mati. Mwana wakuli ni kwa zimbabwe connection. yakuri kwa nipata na kuo kwa na doti mea kukubureliwa nekona nipa nari vizu na volungu neri vizu na mwini pavu ya na mto lakena timezi kuo kwa sipatia
au
hape the funny part kikuri after that story doctor wa volungu ya na vatirita kwa South Africa all of a sudden utuwe za mto resign hasa kwa nipata na kuo
yes
my one kuna kuli amu ni kumpanya lika ndiyo kwa sila hape ni madile mi nitawe sauna waja block every time haku mani nukwa sili chakuli pati mwende kwa kuna kumana soro sili kwa kutaha zengu
kutaha zengu kuzuha zengu
kwa kutuwa kwa 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 mara gini nitu uli kuli hivyo mda uli kuli walo sili kwa pachwa kapa mwende kwa nindia hala spiri wana hala saa ndi ok ndara kwa 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 kwa
I don't know what I'm saying. Yeye wa sugu nwe zavalo sika, yuwe na yuwe minyewe vayi fosizi, yeye wa sugu nwe fosa. Nyewe kwa ligambe kumutio yuwe volo kwa. Volo chile kona waka yi kungela mbalu kuyakasi zo. Ima yuwana. Kona waka yi kungela mbalu wakuli, feliku nyandi samu vili, instead yuwe pumuli sarikazani. Kona waka vono nama ishi, utawe mvile, kona waka vono kutu, patata alu alu sakani. Kena sio ya manefa?
Hei ni, kisiri manzi, lwakera masiri manzi.
Mwagona.
Amani hakuna chwani ikaya yeye ikaya kakuri fa amugone batsema loya bwana malala nje ba mtoba tokana ende ento ya kesi ya kintu kietuna so kama let no amufena ko give us time ko kama apiru ko siniko na hapo ziko ziko ye hazo ka apiru mwenda tisa kwa constitutional court kataka kai kai malori makoti ari kapanga takwa
chale pri wa mwinyo ni mimbuze
kanga pri ma october kapa dizim auzia pekeri
mara gende skrie wa mwinyo
Puzo yene ni vuzize vominyoi ki akuli. Esi kuta, ne itro fita fa katulo. Ya akuli stupu sifuwe kwa Zambia. Kona kuli katulo yani, haiko ni kuseveza. Kakuli kuna ni kone ni valide kuli, va valuva silwa lungu kapavaeza apil kapavaeza chwani. Katulo yani still stands, kona kuli vako na kuunga stupu. Negusi kutsa kwa Zambia, nikuyo avuluka.
Yo astupio, amuka mara postia mto message ya nini ngore, kuri va vere God.
Ini fani ya nilivoni ndimosala lemo nilomezi.
Yoti vere.
Va vere mtu ya gantera koko kuna ni stop kuti.
Asikashwa. Asikasho. Kuna ni kalu hizi fatempo. Kuna ni
kimi kemu nende. Kuna kwa osu hile mila au. Hakuna muti ya kuna. Kwa Zambia hafi mani. Mwawala wanene. Kwa Zambia. Kasi zo. Batu baa nide are the most quickest. Like. Kwa nama hizi quick. Like hoku mbeka batu bao.
Havali yehi
bao. Mare baba mwenye kuri kama family ama mkwani kweza kuri hava ipo maneri. Same day sana nafua hati.
Bayo vuluka.
Vuluka. Ye abo lungu is the first time kusi mbaseri mande si mtu wala mtunga ni mwati. Wala mamote. Hamuka ya mwona kari kwa Zambia. Nia vile kuma na wasi. Kapa mwosa. Amo seka hama president kwa hala lima timezi. Luna kwa nikuluna ni mangire na kula kuri ya wato kesemu ni mangire buka ima mtu madezi. Kati mkwa kuri nima. Nema mori ya lani ana mtu wala ana
edani. Ilivakasi na likuli na vazama iso mari kiliti kao
fila. Mwani mwani. That's why kwa nahele unje mazani. But no man, hamu tarime history ya wa Zambia. The only president yana aeze kufukiso around. Neri manyo, mwana wasa. Hape ni avana mwana wasa neri nito fela mwenye wa ketrefela mameni nito. Sima maprovisi ta Zambia ya nukai. So by that time, 98. I don't know, not 98, I'm referring to 10 points. 99,
fine.
99. So, never come to Fisca, come out, province, cow, fail out. Never came to my major provinces.
Never tell me, you know, I want to.
So nerinto ya kuri ne vamu yeza sana around. But ne ne vaska zangia ne lakini ne zero na kuri okay. Pa uya kwa itunda pa uya kakai pa uya kakai. Nerinto sana kuri okay. Ukaria mausa kwa copper belt kwa mainkwa ni mawon. But it was not really take into next na kwe te. We never took a man. Ngelo sa big one kwa mama na watu. Yeah, I don't know. It's the first time. Yeah, but I see. Who man is? Don't give us up, mate. Can I call it a man? When you want to see it, you want to. Come on, you have a pasta, I don't know. But you want to see it. Something, something. When you want to move, whatever I want.
Not pro, not pro, not pro,
not pro, not pro, not pro, not pro, not
pro, Ah, no,
outside,
well, outside,
outside,
call, right.
Yeah, and it will be a soccer.
Oh.
So, West Pacific, is West Africa, Vale pra pensar em. Pra pensar em campanhar e pra pensar em campanhar. Eu tô na descamada. Ah, minha mulher ainda é assim mesmo, mano. Vale. Oh, mas não sei nem o coração piroca que a gente vai embora. Vai.
Vai embora. Vai embora. Vai
embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai
embora. Oh, mignon.
Ah, vedete, ma non ha un limbo della fama di solito quasi in vita, vai. Tocca la bella.
Ah, come te ne vado a tutti? Che la mausica? Buona manna, va solo in neanche si sa cagni. Mi pare che non è una domanda. Ha un limbo di nuova scena di Varuna.
E?
Come te vado a uscire? Chi è? A me è un po' di tutto e lei stava facendo.
Ah, ah. Something.
Esse não é técnico, esse é o técnico que vai te merecer, que o Clover vai te merecer. Foi, nem era mais
novo, era porque ele não tinha nada a ver com o Clover, mas ele não vai ser.
Ah?
Nunca era muito trabalho, não tá?
Não era técnico, vai ter nada.
Quando. Não, bagavo, era a pata.
Lula, vamos ver a volta, onde é, mas você me rati, né? É? Mina vana, kasi hizo. Ani zika pasito sema nike sfera. Korona mwane nizika na kituwa. Vana hanga sada basa avore wangi. Kona kosa ya kore, oke, wena, kile vati nina wata sawa kwa.
Ni, vazi, vazi.
Vani siya mwane inge kwe hakuna sisi ezara. Muto vrewa leta. Muto uto hanga. Ha, no, kapa mkapa na kwe disinteo, kuna disinteo zemu zelite.
Mwane, mwaka afumana kuri, vani viza mina vana kumikubukanya.
Yeah, I want to, Come on, my name. Hakuna, now Sky Bonacar is to another. Never Haluka Panita, Kafelaqua.
Monesuare, Pelacho Piruolo, Potemisica.
At my age, you start appreciating things you might have taken for granted before, like good health. I've known from early on that donating blood regularly was indeed good for my health. I'm too old now, but I've done my part in saving hundreds of lives while benefiting my own. You see, my risk of a heart attack, stroke, and cancer was always low because I donated blood.
Call NHB on 061-285-5400. We're about you.
Yensha.
He was a lawyer. Before he became the president. So how did the man wish it? Why is it not publicized? Mawisha wakai. Hakuna evidence, yes, but hakuna recording, yes, the abona. Hakuna nothing that is written. Kin to Hakuri, it's hearsay. Oh, no, when you're in the Valai, let's go. No. Yaka kule akuri na natukuri kutete atai fa kutuwa body view yaka. Habe mtu ujima cha kuri fasa hacho. It's very questionable. Kuri no anatukuri mkete. Uwena ujima cha kuri uwena kena kala kutuwa kutu. La kutia mtu yola kiyo kule akuri haka tafanto ya hao. And then if you were something. Eh? Zuri sebi za masa amu. Kuri uwena ujima cha kuri nanika isu. Nika asu. Kuri it's very questionable. How can we specify kuri mukete mukete ashkata kwa mto ya kuri atoni mbona? Anikashwa. Uziwa chongkuri wene waka ashwa. Kumusia ina mutiwola kiyo saati kuri ataya ato kukona waka.
Yasi luhu tuwa kuri batu vani na iliva kuri vomi nyoi kwa na kuri maende nasa vazi wa kuri acha ya fanako.
Aha, na yona ya hata kumandali.
Hela, ono lewa mbrewa vomi. Lewa mbrewa vomi nyoi. The last one who wanted to come to Kana, very stupid that
you were supposed to write him. You were the lawyer.
I could not move to Munawa, you were the same one. Bang Moela and Muraha, Kuka is a hard time. The man is a storm and coming from you. You were better than Muraha, assuming the bridge to Alan Chama.
Eh?
You know, you saw your affair and question of the Rasana. I don't know if you know them now. Let me know.
I don't know.
I'm not going to be able to do it.
Most of the people have been so in the palace team for why. You will even say, no, mubure mutio will know that Mosuarez. Because you don't want to, but why, right, is our Christian message, like what I mean, number one. Number two, Volungu never is a creative ministry of what was the one of the mantle, like religious affairs. Funny holiday, October, prayer and like Fukuti Day of Lantera. You have Amigo created to Malaka affairs. It was created by him. I don't believe that person, even if I create ministry, yeah, but I would know through many things as well. But by a creative holiday, Yakula, the whole day, singing Malapa, I want to say. I could not say that. Normally we just hear, we already saw about the family, you just call your family, or Abalaiza, they must come in, where is the guy, but I've never had such type of
Kono mwana hapo ni sio, kwa sababu haya zimu.
I think you lawyer ni and I'm Suzanne Yanni, come
on. You don't have a lawyer, you
nikona kuli baba siye fela. Vaipu mbekele volungu wa kengisa kuli.
Kazi ya kusibi,
zee. Nikakuli yeta vae chale faseika. Aluzivikuli masilo zulu na kuivulewa chone kono ikae za dregi. Ika anga fela na kuetelele. Kushinyeza fela batuma sherengi ni nako.
Maivona.
Kora kuli kama kina wate ni jenera vazambia manika panasi ya fela.
Yeah, because if I have a little, mean, how can you want to have a? Or now, thank you, Zakari, because you can't tell us because how do you need to watch it? How do you feel to you that family? You must tell me, Mule Lavona. Hmm. No one goes to submit to Papata.
And
it's Christmas, Yafer and Nako, what's the rule of Yafer and Nako, because there's only as not Harry come, but all of us know they come to Ashwina.
Esi kwa wana ni vata hasa wa seriku na ovu za kuli mane wa shwile wa dala wa za niti kapasho.
Kavu ni kipera wa skasha wa mama
lisa. Ni kakuli kamba wa shwile.
Kamba ziferile kare.
Kamba ziferile kare. Juu ni kikawa ahulo.
Kuna mtu ya chwa. Nyeva kamba masisi mato vile masisi. Halu vuluke. Halu lusia ze. Halu vuluke sa. Ze. Nizuwe na uduwemi. Bakawa ugo kena makuta kia lusia kia uvulu kamu video. Uvalu sisika tatama sisi.
Eni.
Sinoto na sasa kuna njima hiri nga kutu maya wana kunga 10 years. Mkinto manyono na yo.
Ao. Mana kutu bavulira kulivona hawa vila yezi kapa mzeko kaya 10 years hawa na kusia.
Haa, nila niku nutu yetu nafu.
Mane. Esi kutata wabasa. Kutata wabasa ashunguru kikuli vatu hakizi hori. Vatu vakopa nyakuli. Okay. Ne kukono le kuvani piho ya kuli mwende wane volungu ne vaskaya ninto ni passport ya niti ma South Africa chale puzo ki ya kuli hai wane vaya kwa li kalafo hale vaskaya ni passport ya vona king hai wane ne vaya fila kwa li kalafo hale vaskaya ni passport ya vona king
mafileza ni kwa otote ne vatamilu ili fasi tatamina.
Kona kuri, na mane sevani kutafela ni kwa pilo valuvasi wa volungu.
Mana ni toho tata mina.
Mane sevani kutafela kwa pilo.
Mane kuna ni kunutu. Ona kunutu yewa hansi na president onu na yewa. Ite ni kunutu fateni. Chwale, kama kutuwa atari mewa ona vawa vazambia. Vawa fifera lika zama mazoho. Lika zikazi wavuniti wa manaji. Takuna mtu esina maferezi wavuniti. Yemu mkwewe mbila kumina, sali izo vwona kwaani. Sali izo vwona kwaani. Oh, mina. Mwazi wa sika sozo iponua, yosa zili. Hao, ena yene kwa mba siyo mkata agimu yene na jowata, ha. Sali izo vwona. Hakuna mutiwa pumbekile mwani. Mwabona, kuna niri, kambo mwale, ki 2000, if it's 2006, kuna ni flau ya ale ya Zambia yaani. Yene longi, kia zame ki 2000 mkwe. Yene longi, yena...
Mama, pari vambola.
Ma uta nyuzi yani
nae hupola
hapu ya mtazada kuti mama kofi ni mwani kusinangi vatu kuti vatu vani hapira wani na hako ya vake sadi na vana nipucha zuru wakula isi nga hivona fo vasu na hivu zivu kuli faa vesu lumatira matekinoloji ya mangata pari sa tv ya manibia yetu la chula yolo vera kuniti
yo tv ya 300,000
Baru sebab punya begini. Baru mahu visa high kamu. Ikan apa yang kamu tanya ni? Mina, piala apa yang kamu tanya? Kamu semua piala kamu tanya.
Ni kahudi ni tawa yang mana ni boleh kaya kuli. Story sas politik hangata. Haki story seskona kuiyamari pilu zavatu. Kahudi luakwa na kufam tala nevere luna fanya ni moeteleri wa na hati mera. Sirimo sesferire. Sirimo sesferire hati mera fani. Kau fela wavele paitu hakanga nivuwa na mwa parlament mwa makande kai kai. Neva ririre, neva fama manzu ya matoma la pilu. Kau fela avona.
Iu, tisa pilu utuku.
Fani kuna fane nitulovo nila kuri. Ok. Lifapani mwa sporitiki ziteni. Kono lifapani zeki lifapani fela za faharimu. Haziyo mwa lipilu za vatu.
Kikuwe za fatu mwende nina nika wena rime kulori hui.
Eni.
Kono mwende wani mutuwe na amolata.
Eni.
Nimu ya kamashu.
Fani kona fone nivonezi kuli. Kantiri nduwaze za politiki ze. Kiza fahari mfela. Chole kona hani kumaka kuli. Se stoyo savo HH nivolungu. kwa uto hawa kuli eni, neva ita misize, volungu neva nyantize vo HH. Vo HH ni vona hawa to wina, seri kukutiseza kwa mao havo lungu, lika, sfumu, whatsoever. Kono ni haku lichualo. Kulimane ona stoyo seskona kutisa kuli. Bakone kuvulela kuli mane na. Komka woni pumbekela kaufela iyane asika yo hata kwa teni. Inge waziba kuli kiye na mweteleli wana hayani. Kiye na yalu kela kukweteleli masole babaka yo mipumbeka.
Voma na isa. Ili nzileo na akona kuli zusa. Bakikiso na hali mabunyemi. Nihana hali mabunyemi. Lunavana. Luzive kuli. Niyo haiko kuli na haiko nukusebeza. Bustunako ziwa kuli neva mina hamu nyemile. Mkavwela ni veli makusa. Kono ya tali mkavwa na kuli avoma naisa niwa nyemile. Kivu nyemile. Choy nanisike na akauntani ziwa avoma naisa kwa teni. Kuzivori kivu fokoli. Kuna mtu yasa fokoli ya isa nyemile. Chole vona vana. Seba wataku ungona mvulele wani. Neva ina kama kuli uti nipana kato uvulele kula. Ede mnisi niyo kukia kia ni mamutio. Nerimu sitata wakia. Kwa nini nyemile. Hadiko ni kuza maisha na sisi mshwile juu ya ngazi tena kwa tili mungu sasa ni wahai. Chole, yana ingita vawe fera wema na sisi kwa fera, yeye kwa sisi siri.
Ah, yeye mane haisa kona hala yeye vunjaji.
Na fera ni mazambi ya mkuu sisi chole rali le mano na yeye. Mane mungu tayari ni mimi ndoa na chalo.
Mane vaskeva yofita, kwa vaskeva itenga malikazi nzi chalo zeo. Kona hani mbulela kuli, mane kapa kina bambusu wa Zambia, kapa na asia, fela kakuli, aa.
Hazina msewezi.
Hazina tuso.
Bakenye fela watu msewezi, ni kusia zio kapazi yaka ya fumwane, mati mbili 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 kato na haeza, wala seo na zio kapaheza kwa ni.
Ee, ni kukubwa. Kukubwa
uvuluka na mbisi, ya eso mbili 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 kutaka mbili mbili ya ile wile, lukale zisiri, zi mbili 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 na halui mbili mbili
mbili mbili mbili
mbili m Kukava ni service. Kukava ni service. Neva kwa kivu service. Mina mtu ya wanagwe tatota tafa mtu ya shule. Kivu service bo.
Si. Namane haliva. Haliva otu sisi. Namane. Ani zivife ya kujipana kutolo kachwa.
Neva ye na mwana. Neva ye na mwana hewa kutu waza maisa tovo mwana. Aniswa liwa Terezi. Hewa waza maisa tovo na mwana. Hivyo kutu mula wali lila. Hivyo ni hendi ngefata. Mina niko waka ali wa mula niko ubruka. Esari wontate. Esari wakuna nizori katika. Esari wontate ona cholo. Mungu na maeza kira kiva kuta. Mula wake munge. Amu vulu kirefeze. Mungu zemu.
Kakuli fapuzo kia kuli. Ok. Chene haba vata kubavulu kila ma South Africa. Vatolo kakuli nivu wana vakai na ma South Africa kapachwani. Kakuli nani vona kuli, hava vuluki wa semuvuso, kubutuka, kukava nilivita kubakona kwa potela angesi.
Kimulao.
Chalefa hava pihelezi kubavuluka ma South Africa, nivona vanani milelo ya kututela ma South Africa, nikuwe ina ma South Africa, kapa kweza halanyi.
Kona mulelo wabona. Esa basala, tuwake isabu nyembuta, vasa amulenda basala taku kutamana hazambia.
Basabami zeko. Basabami zeko.
Wana hawa chualo. Vazi sisi tisacholo ni wana. Vazi tisacholo. Tole, kanda vao tuvo presidenti, wabali teni fateni. Tavaya keba hivu wanefaya kule, kimwana, dika hazina tusoze. Wabu wanefaya kwa takwa, sisi kani tusoze, nina kuninoze kisa, kapa ninoze kwa tupu samutu. Mwana vayu kwa hivu kina mungula hile, niva sehe, wabalusika. Nizureti nivuse na hana, mwani zivere peto.
Bane hape ni tavela maswevo, mwa yeze lize tavayevo HH kulibona wakuzi size?
Katari mezi.
Ni vafile fela metos chosawana. Kuli, vayeza maswe hande, na vala itera.
Mazwe hapa kuzize chualo. Mazwe wakuli kuna, kwa uvaluwa kuna niyaka afosiza mwisi. Mazwe wakuli kuna, mami mbulele kuna niyaka afosiza.
Kwa mane vaezo fosa kale vani vasaliva hulu vani kapakivo keze la volungu vani vene vayolo haka mwakuta kuta fani haifu manaka tulo ya kulistupu sikutuswe kubambuso wa Zambia ne vaezo lo haka maasi vasaliva okuti
esu maezo wana
mm.
K kiri za kalapeza mafusi sa zonari kazi saya
kona hani vulera kuri mwendi vatu vahava na mulero wa kukuta kuyopira mazambia va
haa mazambia va kutu
mm.
Mazambia va sa kuta vavo manaji sa anzimine vatu suami razumi vako nangu nishumana chuli
Ali swane lozi fi?
Ali mwanzo kuli, una ama beshi ni kama nzi ama wanda tawon.
I don't think vani kuna nzeba fumana vani. Vene basi hola zani li swane lunge kivono na vava timizi.
No.
Kwa la moni zivela na kuli, kuli hese hava no limu eteleli.
Hmm.
Hozo favo eteleli uyani li swane lo. Aluka la pera, kuweza hala ingwa salamba lako.
Hakuna voma analisa, kwa ndari kamalo iki maloi. Nimiso isaanya nifera.
Hei.
Nifasa isaanya, wanafaa malo banyana kwa.
Hmm.
Kweto wafumana mutie mungu, tiku mudala.
Hmm.
Intene, intene.
How? Como fumana kakai?
Kiva nana. Wa seba.
En.
Kiva nana. Kuti tueta wato kena omano. Kima kazo?
Au.
Kuti wato wana fera mutu tueto. Mandu, mapunu.
Hmm.
Havewe vizanga hawa hulu disapie hui alusana mutu.
Ma vivu.
Kuto kubuka na watu kulika mwakunu.
Neri mavivo.
Ii, haki mavivo.
Ii.
Sisi ya zahala, maazwa mloi, katuwa mlaleka.
Mm-mm.
Ha, tire, mwana mutuzi kwa bakulu, mutu ya, usamu kula isa fea, petu kuhile.
Wamata.
Kusenye kero mfacha kwa kula, petu disapie.
Okona kuli mwendi vao vana ni meto avona.
Mana kiva nana, kwa sisi ya zahara, kubo nana, nesa nusingani ya kudia, aida na atroba vrei sava nana wachiri, magumu alama, kwa na mwa, mana zikia zi ya kuya. Hmm?
Au.
Mana jisa, awa, alikagiri fasi.
Na komo kwa na hane zutuwa zeo?
Kizeo futuka. Ah.
Na komo kwa, kono ona alikazo ona zo kizaniti? Kizani ti nevere na kula ni kwa livaka kwa seni ile kone ni izovo na kuli kwanu vamu laleka kwanu kwanu vamu laleka vateni hakuna kuli kiwe na mangi umshovo mangi uyozu wakai uyakai kuna nilivaka kusava fela kuviza mishovo ya vatu kono kona hani komo kwanga Kona hani komo kwanga hani utuanga vatu wavulela kuli mine mza wakaza mbezi kutimuloa ya hulu. Nana vatari melafela kuli. Wena, mvulela nize mvulela mina.
Ah, vai pata mwari vizo laza mbezi.
Mvulela nize mvulela kakuli. Vulo ibu inzi kai ni kai.
Felistino samangi ni magi.
Vulo ibu inzi kai ni kai. Nini zo ina kwa opuo. Nini zo pila kwa opuo. Kwa opuo ko. Kula ni kwa sivaka kone ni inanga. Mulale kaono insi kwa sivaka koo. Vonje njema. Neri mulale kwa ono osako na hali mulale kaono insi kwa sivaka koo. Haisi kututa kumata chwana kututa.
Ah, kimucho wazeo wa mtu ya mwesu.
Kona kuli, mane litavaze zinzi kai ni kai.
Mm.
Naha nina kupomewa kimutu kuli malo ikutikilu na ni vava lupia uvapa ni vona. Vali kilitize peliva. Mm. Ha? Mawe na
kibogo inezi. Serina kwa zama ungulo.
Yeni.
Kwa baba mbali tutelaguli yeo mayozi valika yeo mui tutelaguli nani kwa zama ya busimu.
Kwa nesi na uture kulivaa swaleha anga wanzea pa kueza halangai.
Kuna ii mwane vaa swaleha.
Kuli mutukuti wapale wa kukuta.
Kimula yo. Mwane na utori kwa wa hulu mwane mwane tatu ya wana hewa kuli wana cholo hato wana hala wafu ya kusike mawavulela niena kiyo na tatu wana yo ukashoku vizavu maana lisa mina mumutari mela Mira, mufite ferenge mwe mwe bisa batu.
Ah.
Kawo bwa bwa ona ona ni nzira mina na rani ke ri mukwaure la wile.
Ipeto wa mata.
Toto. Ah, ki se se za la mina.
Kota ta fezikanti.
Ki mo piro.
Ki mo piro.
Ki mo piro gona rsa zo. E vo mana sa.
Ya.
Hala zibi, mwani suwa nene batere za mkavule wali zile, kipira yelo, kwa mwani suwa kwa nini nika severi saa, nyesu kila yere la handi kwa batere zi, na kupera mwani suwa yelo. Mwani mwela wala tava ya kule, mwe ndiza mbeza yewe kwa Namibia. Livaka, mwani analisa, kipira yelo, zeo suwe kuna uzwa kwanu, hanivuonu kuliza ala tero, si huu lipira yelo za malonda. Vai puzar puzo batu kana man luwela mana ni biaka pachwani king hago sumano kuri mulla no vere musha kuri sirimo se batu bavereke la ye kuno mulla usari wona mulla wazi vak haru bro na fahe da lukosi muyere ona vaba manga mangi pamela o mambo na nizintu ku pev hani fos makampan asala terimu lao on wazambe region ateni kila hii pusa pusa ya kuli. Kini hava saa viziva tuwoka putako. Eri fata nizu August. Vatu wale masa kuli kamba kari 1 January. Nesuna kukalagu severi na $13.
Vonja njema kusami suwala faluri mikono. Vutata wa malonda vinzi Namibia kaofera.
Vinzi Namibia kaofera. Kono za mbezi rikini kama bomu. Kikama vomu. Vava mbaa utwa mina. Vava mbaa utwa. At least mutuwa kwa 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 kwa. Na hani kwa nifa. Kanti chwa nye hani kwa nangu mizea fa. Mwaibona. Kitu merelano. Kwa nangu tumerelano haiyo. Yanyo kwa 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 kwa. Hela hola. Jam 7. Meta waste. Bukawa vizama vizo. Meta uwezi, wata ima wacha ni wama kampani. Tata yoro sae kute, kapa vata hafa mwa wata ima mbambate. Wata ima vanzi marishu wa mashere ni wama kampani, msiu ni msihari. Wata ima, nema kamba kwa hiku swala vivere, ni wata ima swala vivere, ni wata ima mshu ya kai. Havana kwa swala vivere wata ima. Hava kwa swala vivere wata ima. Au, baka iso ya kama wakama kwa hivato kikeni sako kono. Yo kita vaniti, nero mani ni mani apira kwa za mbezi voma anasa. Eka nizawa nisava yo, siku nizawa nisava tu. Chena, halusa haziva kuli za mbezi wala kai. Eko vano tusa boku mbo, likazia mbezi voma anasa.
Za mbezi wala manamibia vanjenji.
Ii, wala manamibia, kono, bakuno alavila likazia mbezi mbunolo. Voprezi mbezi na mataku kwa sabu njebe. Fili hivyo njebe 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 tusa kimuti wenge mbwono mbwono sabu njebe. Likazee serize kare. Hata wakaye ea putuzeti. Ita tukubiza mtuwele wana 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 haki. Hata hako ni mtuwele wana asia. Babu wama halaisi. Zatamu piya kwa nabu kuzustavu njeno kuri. Babu wane vama mbwana siyezi. Sinu kuzeta wana hamaza mbwana mbwana mbwana. Kiki mwendisa watawabu. Heri wata imu habasa akona. Kwa heri waa tereza. Eke watawe mwisi waka. Watema yusu. Kwa hivyo kare wa shenbalu na vani. Mwazamu kwa nasa yu wakale. Wiki mkwana wuna hasi na sili saba.
Oh, wata emo kivakale.
Kivakale. Ende guli mutani misi wata emo. Mwari hundi agaziye mze. Kwa vashereza katumamu yoni hundi. Mwari hundi agaziye mze wata emo. Vazi wano watikuwa yoku. Kule katu wasa. Wasa wano mtuwele. Kaze sona ekeze. Kono mwuku hundi wano mwazamu kwa latera wata emo. Vazwe nivu niti kwa watu wata emo. Heza katezi. Wata yomu yoni yako wano tusatusa. Mtu nyendisa matutuwa na wotayi. Wotayi mkona wazi na nyendisa mwagereki. Mwazambezi mo. Malo ndo mwagu tatu wakita wotayi mo. Libaka. Wotayi mo shere nyago ni nde pumiwa. Musuni musere ya pumiwa. Kono mwagurele la mtu. Mwagurele aa. Anilati zo.
Kote msebeza wotayi mo kivufi.
Kiku yemela malonda.
Oh, kika yenyonda.
Kika yenyonda. Kono fasa liwa yenyonda ma kampan. Kwa yenyonda ma kampan ona.
Awo.
Kwa na hukubogole, eke ya mutusa hulu.
Nani to bonona na yaza kuri kuti mane eva skafiwa
no produces que vaya, va a tener una esposa, pues, ah, vale que ni pinto de canti, motivo, ah, va a ser un balón con el cobrador, no sé si es la jabacera. No me digo, no va a estar en ese. Suele, jefe, con la cura en abonio, no, 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 ahí estaba ahí, y quién es el niño, no. Cuando hubo una cultura, todo, mana, se va a volver a abrir mucho a escasa, ¿qué ni tiene? Kono mwana wana kapa vatereza hala wana wana ke wakwale tabaye
ah mana vaye kwale fela kakulize hasa kwa na
wakwale fela rukaze mina luze mwato ze mwuze keze za wana zeta wata imo ze ze tira vaye kwale yo vaye kwale hewa kulu ya namu ni ushwi lega paskashwa so kazi wa ya namu wana waka ukutela kwa ukuta
en
ewe mwana wakwale fela tabaye lwone ze yu kono fela kukazi wa ze yu hape ana mata abo na sokazo wa tsi ba bona eh oh mi go se kai kweni ra ba poko ma ferere zo
mana ba zi feri se feran ze peto kuna ndi taba ze ngi ze kona ku ze kwa ni kulwane wa
aya mina kumbala kumbala taba ze mbo mana sa da da ko pula mu kwa ze taba mo no go sia go da a a na bu pakie
en
no ti taba ya ku le mina ona va mu ne go no ze ka ska ze mo to ko mo to shiro
Ah, mira, con la rica manzo. Se va a batar por la de South Africa. Luka otu andati. Kakuli yako na kutu yako na kuluani sakuta. Kasamla huwa kufakatulo.
Ah.
Ah.
Vaziwa. Mane vaziwa kuli. Halu kufita kwa hali. Hakuya sasko yunguluka kwa hali.
Eni.
Kuna.
Kuna nisika.
Nisteni.
Eni.
Nisteni. Kwa mumu waka afuleleza.
Ah. Luka alitela lutu andati.
Mafelo wa viki amande woma analisa.
Ha? Mina? Tombo wa mafelo wa viki ye tombo. Neni vule la vome nyoye kulina atarimez. I'm looking forward.
Semuika na vizi wona?
Aha, mana ana atavezi maso. Viki ye ferirele ni kulire vonjenje. Ah, viki ye ferirele ni kulire kwa na kuli. Ah, hakuna zele ni ikozi.
Mutuna siyo matavo saka.
Ah, muvili. Muvili, haiva hau yo mama ye mwanzi hande.
Oh.
Ah, kumaswe. Kumaswe, luli.
Nato.
Ensha.
Ya, alu wana ne la mubulo.
He? Ha. Ensha. Ni batre ku khotolela fa moya ndati. Abanzi vulweza heze tjwane. Yen. Lwe tumezi vonje nje mani vom nyoi kutona ni luna. Seri misuzu ye mashumi ya maveli. Ni ye miveli ye sesi ya lezi kulukone kukena mahola ya pili. Kapa lukone kutofita kwa maferelezo a programu ya una. Ya kacheno. Yensha. Kilavu tanu. Yeni. Mi na yavu lila faa awa. Nitalimezi mafelo aviki. Na talimezi luri na alitezi. Yeni. Na alitezi luri. Ah, mafelo aviki yeferile. Nyokusiyo handendati. Mwazi wakuli muvili. Muvili haiva hawi kutwi hande. Hakuna zende. Nevilo na faa. Nisai kutwa kusava ni mata hande. Kono haniko ni kuvapisa. Nimone ni kutwe la viki efelile. Viki efelile. Nekusina zende. Kona kuli mwami zuzu yeye siyezi. Luka talimama kande. Mwapa mpili ya luna. Luka atari mama kande avi hiwe mwapa mpili ya luna. Ya kacheni. Ken. kona kuli. Lukavelu potezi misika mami zuzu ye tanu. Mi luka tozwe la pili kasa mlaho misika. Luka kena marika ndela pili lensu alafa. Nga avona kwa mhala waka kwa lida. Eni. Ensha. Halo. Hello.
Hello.
Yes, ma'am. You are on air.
I want you. I calling the number Eagles, but not answer.
You are calling the Eagle number.
Yes.
Yes, this is Eagle FM. You are on air.
Now, it's now in Mount Depot.
No, now it's the Silozi show.
What's Silozi? The number. What is the which is the number?
The number four.
Four.
No, I'm asking which number are you looking for?
Oh, okay. You come see it for me.
Woo. There's a language barrier here.
I'm very poor.
Yeah, because I don't understand what you are trying to say.
Okay, I thank for you.
Okay, thank you.
Thank you.
Mm. Yeah, somebody once told me you are a Namibian, you need to learn Namibian languages. I don't know how that will happen, but... Yeah, it is what it is. The language barrier is real. Any, kona kuli lwazwe la pili? Zaya zahala. Mir kande la pili le nswalafa. Kiri kande le rivale has na chwana. Kuli... Ma green schemes anaha akutezi ahuluma mlaho vakengsa mlilo wa gesi anzivuli nona kuiveacho na lavone pirono hupule ni hupule kulinzwile nuka na kuiveacho na maslozi. Okay. Kwa na kuli my green schemes, mwana hana mibia, kutezi ahulu mamlaho, vakengsa aliteko za mrilo wa gesi. Mi ona tava ye, kitava ye kona kutisa kusava kwa licho hande, mwana hayaluna. Yen. My green scheme projects af maneha mwari kilitiza kavango. Vatalimani ni matata atiswa ki mrilo wa gesi kutula kukulovela kuli mrilo wa gesi watula mi ona vutatavo ki vutatavo vukona kutisa kusava hande nilicho mwanaha kona kuli ona tavae kitava ene konle kubona liseri kapa kuzivahala kivalimi kivava vavalela livaka kukulimi wa ona lichoze kasamlaho akuyopotelwa kiva parliamentary standing committee on natural resources ona mavikie yensha. Na vona solo potera misika. Mis na hanwe skuli lukatozwe la pili kwa lineku lale. Muske maya kwa hule. Inshallah.
All eligible Namibian voters who missed out on last year's registration of voters, do not despair. The supplementary registration of voters takes place from the 4th until the 19th of August 2025 in preparation for the 2025 regional councils and local authority elections. The Electoral Commission of Namibia encourages all Namibian citizens who reside in local authority areas to register if they meet the requirements. To register, simply bring proof of your identity, age, and Namibian citizenship. To register for local authority elections, ensure you have proof of residence for the last 12 months. Not able to prove your residency in a local authority? Don't worry, you can confirm your residency by way of a sworn affidavit at the registration point. A right not exercised is a privilege wasted. Do not neglect your civic duty. Get involved. Step up for your right. Register to vote.
No matter where you are, if you have a mobile device, you can tune into Namibia's number one talk radio station by downloading the Eagle FM app on the Google Play Store or on the Apple App Store. Download the Eagle FM app to tune into live Eagle FM programming or to listen to podcasts of previous broadcasts. Eagle FM, Namibia's number one talk radio station.
Enchange, mi lwazwe rapidi, kwa nakulingilo stapotara kale misika. Na luambo la fa tavae ya kuli. Ma green schemes atalimani ni kusa kutula hande licho. Wakengisa kutula kwa aliteko za mulilo wa gesi kapa malaiti. Mi ona tavae kitavae konle kuvulelewa kapa kuvihiwa kiva Parliamentary Standing Committee on Natural Resources ona mavikimo. Ki vava valeri va rivaka kokuchaliwanga elicho kapa ona ma green schemes a. Kona kuli simu ya skondo uvungu vungu ndonga linena hamocho ni Shad Kongoro. Kaofela ona ma simu ha kapa ona rivaka ze kokuchaliwari chozana ha. Zitalimani niliteko ze pahami ahulu za malaiti kapa mulilo wa gesi. Kona kuli onafutata vo. Kivutata vo va kuluvera kuli vukave vwe keriza ahulu va kingsa kuli. Nekukonle kuva nizi viso ya kuli. Liteko za mulilo wa gesi. Zikave zie kerize. Kama pesenti amane. Ona masri mose sa 2025. Yensha. Kona kuli vaba vavalela simu ya uvungu vungu vakonle kuvalela kuli. Liteko ze pahami ahulu. Hangata zitisanga kukusufaza kwa misevezi. Mi kukona kukona kulwansa onari teko ze pahamia hulu ze. Hangata baipu mana kulivasela elafela vusihu kapa mafelo aviki. Kwa mdilo wagesi uchipire kapa malaiti achipire. Mivai kereze kufrela kuli mimane foku mivasi yanga fela lichalano. Ingezi komela, mi vasela elafela hangui kapa haveri maviki. Mi vaikerze kufrela kuli mafula kapa oliniona ya tula. Vakengisa kuli, musevezi uo wakusela ela ki musevezi olukela kweza hala zazi nizazi. Vazwezi pili kufrela kuli, Leksanga vuveke kwa tolopo ya katima. Kwa vuyo yezi wanga process. kava kengsa kuli vona havana livaka. Havana livaka ne iliseveriso za kukona kuyeza process. Yeah. Kona kulikuwa ndonga linena kona. Vavule zikuli. Vaseverisa anga masherengi alika na $1 million Namibian dollars kakweli. Fakuleka mulilo wa gesi. Misri momu katumbi. Vakona kuseverisa masherengi alika na $12 million Namibian dollars. Vava hulu kwa simu ye ya ndonga linena vavule zikuli. Onariteko ze pahami ahulu ze za mulilo wa gesi. Kiriteko ze vasako ni kuseverisa na ni zona. Pakengisa kuli. Zitisa kusava ni profit. Yen. kona kuli. Kwa simu ye. Kona kuli kwa simu ye. Vapirela ahulu faku ngamezi manuka ya kavango. Yoye vatusa kwa kuseverisa mudilo wa gesi osi omungata. Kona kulivo tobi aupindi vo minaspula wa parliamentary standing committee. Vakonle kutwisisa onavutata. Vova konle kutu akiva vavale riva ma green schemes ha. Kuli. Muriro wa gesi oto kwa halaka pa olikani. Ukona kutisa kulikuve nilicho zeto kwa halaka manaha. Miva konle kwekeza kuvulera kuli. Siswani soses tuna kapa mulelo omtuna. Kikuvona kulikuna nilicho zengata. Haeva kuli ona masimu a havereki fama yemo falu kela kuvereka. Kona kuli nilangani size mwoni swalele. Kona kuli vo opindi ne vavulezi kuli kapa vavulezi kuli. Mulelo omotuna kikuvona kuli kuna nilicho zengata mwanaha. Milicho zengata mana hazikona kuva fela tengi haiva kuli onali vakaze ma green schemes ya vaseveza ka mo kuto kwa halela kuli kukone kukutuli walicho zeto kwa hala mwa naha. Ni haike ndu ya mila oneko nle kufata elo mwa kweli ya June. Sribosa 2023. Kuli mudilo wa magesi. O severiswa ki livakaze za ma green schemes. Ukwane kuva subsidized. Mi ona mulelo. Ki mulelo oska kona kuvona rizazi. Riseli la rizazi. Kuli kimlelo oska kona kalakale kuseveza. Mlimi nyana yomungwi. Ukonle kuvulera kuli. Vungata vwa masherengi ayezi wakiwa na masimua. Masherengi atofita mapesenti ama shumi asirezi. 60%. Ama sherengi avaeza. Ki masherengi ava severisa. Kuleka muriro wa gesi. Kona kuli valikolo lanjimo litapi mezi hamo choni muvu. Vasweli kuno talima kuseverisa kwa masola. Kwa masola. Kono mulelo oki mulelo oska kona. Kuvona kale liseri la rizazi. Milipiho zi vihakuli varikolo la njimo. Vasweli kuno. Varikolo la njimo. Valela kukala kuvea masola. Marivaka za kulima mo. elvakaze sorange etunda, skondo, amocholo ni shad kongoro. Mi onamlelo, kimlelo, oka vonakuli va kusfaza kusevedisa kwa mlilo wa magesi, kama percent alikana mashumi alovangwi, kapa 90%. Vungata walina hazengwi za alifasi la Afrika, basweli kunokala onamlelo wakusevelisa mulilo walizazi, ona uliziwa masiku wa kuliki solar power, kukona kuhulisa kapa kuzuseza pili linjimo mwadina hazavona. Kona kuli naha ya Kenya, ki naha yese ipitezi ahulu, mwalitava za njimo, ko basevelisa mulilo ozwa kwa alizazi. Mina haya Uganda ni Niger, niona basevelisa mukwa wakufuma na mulilo kwa alizazi kukona kusera ila lichalano zavona. Naha ya Rwanda niona ya lumelana ni mulilo wakusevelisa ona mulilo wa alizazi. Mika kwekeza kuna ni maprojects mana haya Mali, the Gambia hamocho ni Sudan, nivona bava sweli kutalima ona mlilo wakusevedisa mlilo walizazi kamkwa wakuselaela lichalano. Kona kulivungata bali piho zisupeza kuli mlilo walizazi, kimulilo oko na kujwisa za pili njimo, hamocholo nikufona kuli lina haziva ni kutulo yetu na ahulu kakusevelisa masherengi ama inyani. Ni kukona kufavale la mayemo aliharimu. Kona kulikona alitavazeo za njimo, kulivutata vova talimani nivona kwa ma green schemes alusweli mwana hayaluna kiliteko za mlilo wa gesi. Mulilo wa gesi utulile valikani. Sina haluko nle kuikutela kafela unakuli. Mulilo wa gesi iliteko zikave ziekelize. Kona kuli haziekeza vatu wa mavutata. Haiva kuli vavulela linombolo zeswa na inge mashumi astilezi 60%. Kuli hava konde kuyeza mashereng mashereng kao fela au ayafela kwa kuleka mdilo wa gesi. Chwale liteko hazika ekeza, liteko hazika chinchavu. Ki mashirengi ama ngata au. Kona kuli, fako na folka yemela mwali za zila kachenu. Kila vutanu, miselu yopu mula konji la sunda. Mikuna yali manati saa senili muve ni mafelo aviki amande. Lukatova hape hamohola mvulo manako yeswana. Bye-bye.
Eagle FM lets you express your constitutional rights of freedom of expression without fear of failure.
This is actually, to put it mildly, an economic scandal.
Fraud.
Not fraud, it's a scandal.
Scandal.
Why do you give a tender to somebody who does not have capacity to build? Why should you do that? You know a person that does not have a capacity to build.
Eagle FM lets you talk.
That's why I'm always telling people in Parliament, let me not take up my Katatura manners.
Right.
Because I grew up in Katatura, and I will not hesitate to tell you off if it is needed to
be part of the debate by setting the agenda.
My response in terms of Rwanda at 6% is that we had been there before. We've had 6% growth before. It's not something that Namibia has not achieved in the past, and it's not something Namibia will not be able to achieve in the future.
Eagle FM, the eye.
Want to know about Namibia's latest business and economic news? Then look no further than the Villager newspaper. The Villager is an e-paper that is published every Monday, Wednesday, and Friday for free, directly to your phone or computer. To become a subscriber, simply send a WhatsApp message with your number and email address to 081-200-4144. Be sure to save the phone number as a contact. The Villager, wherever you are.
No matter where you are, if you have a mobile device,
You can tune into Namibia's number one talk radio station by downloading the Eagle FM app on the Google Play Store or on the Apple App Store.